Nasema njia njo maibu, nikupe kipenda choro. Umenivuruga hamsofu, nisikize mimi kupesho. Kam kam kupe tamtam, tupeane zamzam. Nateseka na labla, I love the way you shake. Choke ya toto rest, let me test ni bela. Wana maneno shombo ni kinya, mahaba ni uwe kishu ya. Kwenye shit and a rock, vile utakavyo minafa. Mlimwende we ni kifa. I feel so good the way you do. Mimi noge wanawe ni pete na round two. All eyes on you, nataka niwe na we.
Tadumu, kulinda penzi lako kwangu ni jukumu. Wapoteze watakupa sumu, kisha tugombane mama unlaumu. Ah, mapenzi matamu japo magumu, sitaki nikosee kesho huni hukumu. Mapenzi yote weka humu humu, usije mpiga chini nitakunywa sumu.
Shakwa na wengi hika, wewe umeniweza. So ni mwingine zaidi ya wewe. Be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them. Let me be your sugar king, sweeter than them.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Kamua, kamua. Tumba kama madasa. Ugonjwa wangu nipe medicine. Na baki kucha, I wanna get. Kusambaratishe bila den. Nibadilishe engo girl. Mali yangu sio magendo girl. Jengo mpya sisi wagen. Bila majirani they know my name. Rock your body.
Rock your body.
Let me be your.